kuba ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa mu singonyo okakana yagwa mu kakkonya ensonga zaali za ntiisa
Nessie, get down on.